Fundisi zandla zami, fundisa amehlo ami, ngifundise baba. Sabonakali kukhona umusongi zungezile kukhona obuhle ngingakuboni vula amehlo ami baba ngibona isandla sakho kimi ngifundisa ukuthanda futhi ngifundisa
Nezinhlungu kukhona umusongi.